babili odemani nemoto maze kuba nguweshe intombazane ibe namadoda amabili odemani nemoto maze kuba nguwe
Kekelami, nami ngiyakhala ngekekelami.